Isanda sami sekufanele ngabe ithemba lami sekufanele ngishiye Isanda sami sekufanele ngabe Itali wami sekufanele ngishiye Ithemba lami I said baby I have to go Itali wami I have to go Fanele ngami Sefanele ngishiye Fanele ngami Sefanele ngishiye Themba lami we Sithandwa sami we Themba lami I have to go Sithandwa sami sefanele ngishiye Isala kahle abake babonani baphinde babonani Isala kahle abake babonani baphinde babonani Ngithi isala kahle abake babonani baphinde babonani Isala kahle abake babonani baphinde babonani Isala kahle abake babonani baphinde babonani Baphinde babonani Baphinde babonani Baphinde babonani Baphinde babonani Ngithi isala kahle Baphinde babonani Ithemba lami Fanele ngami Isithandwa sami I said, baby, I have to go. Isala kahle abake babonani baphinde babonani Isala kahle abake babonani baphinde babonani Ithemba lami sefanele ngami Ithemba lami I said baby I have to go Ithemba lami sefanele ngami Ithemba lami I have to go Tilinga kale Themba lami Sabuwe Themba lami we Sanda sami Themba lami Sefanele ngami Sanda sami I said baby I have to go